TheWap.com.
This is power of money. Chimbeba na mavu matone ubavu Ila kumbuka no maneno love yeah, yeah. Kitana nivunya chaga jifanye so mvivu oh, oh. Ila kumbuka no maneno love yeah, yeah. No maneno love Nataka nwape makavu Hata wana wivu vipi ukiwa una pesa watamvua kwanya Kuwa msikifu Pisikaleta kimaneno Anataka mtonyo No hawe mtuli Kiwa na mapene Utapata wembamba na wanene Utawadogo dogo na wajane Utapata wachina wajapane No maneno la Yeah No maneno la Yeah, yeah, yeah Migodi imetema Squeeze wanaongwa paka maji mama No money no love Squeeze mke wako anachukuliwa Na unapewa pesa na unatulia Na ndio kwanza unakuwa chawa Eti boss tajiri au nabaya Boya masela hey Squeeze pila hela so msela hey Tutapurwa paka na maboya hey Tutahua tutakwenda jela hey
ZWAP.com